yande joyno tan min tay sappo e joy studio kalangu habaruji e fulfulde altiner sappo e jetat lewru mars dubinade sappo e jenay habaruji meden sembe mun non dara filla ko dartodu kon nan tanda leedi maradi diwtagol himbe jamgol cede yobbe ko himbe gartiren non mawna sanne en nanan dum nonni min kalna o hala bi leedi niger latir no hoja manaji joppadi moccintina di di lato fawar jodne bam masiniji en paman no goldirto golle makko yewtar men pinne studio kalangu altinere fu nartna filasariaji hande en kalando filasaria se tawa ma hala hala me radio na tele na ko nande mudum gambatte sentina on faanden bonnude inde neddo dum don wonako hono secretaire general on fedda hojinde bibbe adama be e hakkeji mudde halnote kor jagnale mo sumana amadou jangantaw habaruji di endan yordo biurmi on ni eley leydi di endani maradi sappedi lewru mars ko jabbi dum endan wurede tengo gidan sori commune no gondo le departement mo gidan romji ton wonno to himbe gon diwtabe dido ko be diwtadu goto mabbe ka jati warama ciagal mun no wonno ko fa hande biteddo abdul momini latir kany onan goto no enda e mbo nangede nangano ton enande ko hebi wurtobi ton warti halani bandi min lawal Ousmane ne wonno dum wedi yara eley diwta ko limbe ngol
election est ka don est soyi
ko be ngadi dido der mabbe ngadi ndari do an be midi kan laytal goto mabbe ne jogi malfani be bi kan anka hafinimbe non o sappi kan malfa e wi kan mi hippo kipimi be jami kan be bi kan wadde cede bi wala fu cede dem be nati e puya kiam e hojude ujunere an e kemi didi kambe nzoto gom le wakati goto on lawal wurti be tokkini kan dum be bi benani ko jom en cede dido tawa der wurongo be kolle wuroji mabbe bimbe mi anda ba goto be bi lawal inde halay funa be mbar ndel lawal yari be to barado fasotobe tatu nati der baade makko den goto der mabbe wurti hoji addayi wimo okay min bari dum e burtake le woro ngone lawal wi be okay no jangino no njo femo dem be njo fika
chicken aluk na ses kasikin
nani gollowo harfila ko narta manaji joppaadi latidi gollama yoppama kanon manaji no latidi tawdama yitin humba faano woda din do manaji no tawda hono ko wete petrol nonni dum du wonno ko woni hono bi leydi Niger goto wonno wattita dum gam batte wadde nene ne kadi neba masiniji wadi jon tubi din ne ko mo golla gollangal e do inde nyalande itande le dunya do fi majum wadi ko hande de endani hono min jewde makko subak o biete o wita kana Masoudou Adamou dum wonno ko fane roquette Adramani halde makko o holli ne gollangal wonno yara
cette matière première ko min kaja ko wada essence o funu hebo nokku fu do buri e der gotaji bidoji o ribadi e ko nandi tittani non arande ni sami lotadi demmi eta kiloji manaji didi watta litre essence sami bawnina min cintina essence kandu ni wurtoto min gatti essence o der groupuji hite courant min dari mido watta mudu der moto am mi tukki hite du he makko o wala fu curki denne wala ko bonna ladde e jaa he makko
de pollution
nonni fa andar filla ko darto hono batu mawdo gonon do watta nan Nairobi leydi Kenya bad kam banque leydi Afrique do filla ko darto fecciare wi hokkan ko to milliarduji nogay didi ujunaji kemi joy dollar gam batte wallu tugol do fi o ena dubinade nogay e joy yade den endan dum du kondani hono gam waltu dar filla demal kanya wadde kulantarje godde paabotode e do filla wodi tagol mbakaaji di wadde ko fawar joni hawrinde konde wadinde timido majum hono RFI kanyo woni ko min kebi kabar odo mo min kali dum du kondan wonnana e do filla hono fa hande du kondani mojjingol do ko inditera One Planet Summit on enda ko wada to enda Nairobi Lady Kenya nani fa anda baruji di no tawadu kondan harafi ko darto hono noy wonno fawar joni neddo watta ko wittowo wakkati hani beyna be bi el majjuno tawa wobbe kay tawangal mu en non wittowo wakkati hani beynde de wobbe du fa hande no tawa e do filla cella mu en yogabe du kondan wi ama kandu kondan har filla balli mu en teddoji kam won ko waddoto dum dum fu ya warta majjuni en nanan ko loktorojo latido no jogi andal sanne sanne biyeteddo docteur Lawali Shekaraw andudo sanne do filla ko darto dimol rewbe o halani Nafisa Adamou Sirfo noy dum yartu
La grossesse elle est faite pour durer
debbo cawdo lebbi jena e balde sappo watta denko beena hano ko wayre debbo on hiya tunim warde dimeki suka on no wodi balde kemi didi e lasoji na e joy degon dekoro balde sappo degon du buitira balde sappo de yawti wakkati o hano jeddije lasoji didi warde jeddije lasoji didi e didi to no hani dum dara no tokkire ko debbo o beena dande debbo on yawti jeddije de to sadornon no wawi hebu suka on maya nadu de rimama sa heba sadol maji der burna mum denidu Allah wadi wakati on yauti debbo on etama kanko e suka on fu cellal mabbe no wodi to sai dun nawtoro safareji heba debbo o beynana hore mum denidu o heppi to sai o gollani
sortir l'enfant par césarien
harfilla cellani hono sinascom kan wono syndicat golloobe harfilla loktoroje gonde gur ladde potorde ka endu konna na tawda e sadama fil ko darto joddi ko to lebbi jeegon en ko be jobaaka dun sabi hande de en gongu ma mandantani o noddi Ibrahim Musa lati do horejo syndicat o do gam batte o lando dum Ibrahim wi mo du hono nani on gomnati hokki lawol be jobbe joddi lewru fevrier jabbi ndu enda
ayi hande dum en godi lebbi jeegon min jobaaka du wi di bitti min godi du lebbi di baasu di jondo di tane hikka kore leydi maradi e leydi do sobe jobay tan dum sabi ko min gari min kurtini elle amin min kali min di ko min di wara dabar no to ko yedde amin min wurto e ko ja hakkeji amin ko kitam min en godi anniya du koy hannen lasara min jidan gomnanti min yewana min gatta ko taw min pamri ko taw sa armaji en guita to sini de jabay ko min bidu min ko jan cabbi amin min dar no to ko hakke amin min ko kitam
non ni fa war joni to enda agadez region mudum hisama ko watto do hemre chapan yetto njoy janginobe fu ligotobe non enda der mabbe kambe ben enna janginobe ligotobe der hemre chapan jeddo be fu hisama rewbe non ko dun sabi ko dun latirni enda rewbe hebirni ele jangino le koliji di enda dun wono ko fa hande mbietedo mama mbietedo Hamadou Souley latir kany woni ko orejo filla jangino gol enda to enda agadez o halani dum bandi min tawa ton enda jardo jahanga Alassane Kouzi Mohamed.
Si on fait le rapport avec
le dun yewtinake dimma worbe rewbe janginobe hande rewbe burdudde der gollal gal dun won ko sabi ko miden keba sa dormaji kewdi har ko darta hawju gollal gal misali har umminol mabbe yara der jangirde go iladu goro debbo umminama yara gere to umminol debbo on du wadda sa dorma irdum he bandundu no wadda rafike joron janginobe der jangirde se cugabe ben gada wakkati gala janginowo kaden du min tekeke min gii ko rewbe janginobe du gonno jaha bo fangal ibe kajaadu wakkati potiri der rabbinol halani duudal rewbe der janginol dun no waddana min sadormaaji kewdi har ko darata sawju jangirde do der region
agadez niveau de la région d'agadez
hakkune nyeme yaade kolo wadi wakkati hono himbe tokkobe laawngo no yettorro laawngo Senegal ngo woda fey seeda dun non daara fil awjobe loreji ko ite 17 uji kanyo takasiji ko yarto himbe no ngarta himbe be ko e mudum dun wona ko Balkisa Hamidou tokki laawngo endan yi himbe be haldi e mabbe notoki
sadar maji ni goni ko min godi wakkati fu miden der mujinul da dun helay hande dun to helen jaamu gam beddol gol woda miden gidi gomnati wallira gol mujinul
bena ande
nanga illa do en tandas fa war kulu ni anda lawol non na dun miden jobadu itami
babu irin wahala da ba maga
sadar maji iri hen fu wala di min gala miden keba der mu idun sabo no mi bononda loreji kebi ndeni awiya rudo to ngaka sahi nake fu a fotan e motere lore torko ma velom ko buranta min mintaji chapande tati ya warta sase min gadi lereji didi
ka wuce minti 30 ma
sai ya kan jamul gaide gul ni wonno war balli am e neddo adi rewdo sawbe na rewbe be bawe de neddo jippinibe sai ni boytali
non won terfila lawol to en nan tawa yaade arlita kanyudu kondani hono ko buri yiede domu sen do tokki dum woni rewbe sortobe kulantareje warbe dartobe laabi wobbe ne joni der ledde no yewa wittotobe gam batta yeytude kulle mudun em dum waddi ko fa wari jondu kon Alassane Kouzi Mohamed ta der region enda o tokki lawol o yii rewbe wombe o fotti debbo goto ciottobo ko wete cuku nani ko halnimo edofio
e tonnol cukugol miden keba cede ko humtata muraduji ame de wona kanjum min tawta kene do hande de mi wadi cuku ko duudi mido wawi hebde hemun keme joyi jeego del nyaloma deni mido wodi cuku bibbe sappo gotel fu buudi hemre tonnam mingel hano ujunere kebammi del nyalorma nonni alla yettama gal gollal miden keba dermu
nani wantiri har filla ko nat lato bal timmi kenyang nyalande jena berde do fi ko nat bo ndo pelle burto leedi men Niger ko Inter Super League do enda no wonno dum wonde wadda en pammi du kondani hono pelle ngondande ndirde enda yarno fedde leedi Niger hawjen lato bal be kaldir dum e do internet AS Sony Dep kanyo hebuno rawane njamaku kandu woni yeso no tawda tobbe no ga etati tokkube do woni AS Police kanyo AS Garde National no ngodi tobbe no gay no gay AS Fan wadna tobbe sappo e jeddi Racing FC mo nyemey no wodi sappo e nay akko kadamu arlit kanun tawra sappo e go no ni AS Douane mo nyemey no wodi tobbe sappo Sahel Sporting Club kanyo e US Gendarmerie National didi fujji akana nyemey goto ma fono wodi tobbe jeenay AS Niger lak mo nyemey Irana Arlita e fahane ko no Jangorzo FC mo maradi no ngodi tobbe jeetati jeetati Espoir mo Zender kanyo won ko walu sappo e tati wodna tobbe jeddi timmodde wono jeste mo tawa wodna tobbe joyi ko hani pamondoni woni hono nyalande sappo berde ndaro fil lato bal mbetego Super League ngo enda fuddo an aljumaare no gayi e didi lewru mars
Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi totawa under duniyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welcome sanne mido fecciide dum.
Hara filla ko nafti yotere pinnel hande no dara filla seria altinere fode ngatta dum en kalan hala halaji kaltede gam batte bonugol inde neddo na sentingol neddo na fennugol neddo e do radioji na television e ko dandi e mudum lawol lam hojam ilundumnaade sappo godugol lamba chapantate joy gam batte hadugol nangugol hokko babaruji e der golleje mudum en jonkay ni fa keben pam secrétaire général fed le niger hawjene filla ko darto hono hakke bibbe adama mbieted amadou ali china kurgeni o halani bandi en asumana china fiji dino
no
yara
no wodi ko de neddo yehi haloy do radio tele na windi hokki habarum har ko darata labi kite no wawi limte hanu gacce kan woni misali yennude na fenude na halude mettudi gom do goddo gam bonnude inde makko do der leedi niger no wodi labi kite jikkoji gaddo iri dum he bandum lawol lamu leedi woronje e jobol cingangol hitani dubi ujunadi e sappo lawol gotul kawjingol filla yolbinande himbe kala nyumoji mu Amadou Ali Shina Kurgeni CND HFD leedi mawni hawjina filla jinganade hakke bibbe adama
le fait de diffamer quelqu'un
kamon wiide kulle ko sentita misali halde hala jomun tokkirde do suudu television radio ma winda takam de dubu ujunadi e sappo leedi niger hoji lawol lamu faddade nangugol kokko habaru gam gollal mum ko nimbe kani pamadu wona gacce fum
kine pali asala
no dun tokkirta ko neddo jukki
ya deux voix soit le procureur de la République
labi didi wodi no dun tokkirte arande fu procureur leedi on nangata gaddo gacce fenande goddo mane penanado no wawi yoyde ise neddo inde mu winde gacce mo wadi on den ko yare to suudu sarian dum du balde sappo e joyi hejana latol chapande jeddabol jiangol del tarki saria leedi jojinangol de dubu jina didi e sappo wiri nom dun do hokkobe habaruji ko kaadum ngada golle mun heba to tawe wakkat fu yeso cuudi sariyam nenna no net halta dun tabita to fena goddo seni on bindi gacce on ko jardo dun to fena do dun on hande saito dun wadi balde sappo e joyi ko jeewe de on gari to suudu saria kungel aranel ko mawdo suudu saria on yamta sako dun hubi balde sappo e joyi ke jaade dem labi mun tokkama seni di tokaka datol chapande joyo bongol hali e wiide ko kite on wartire bolum se balde ko kaade den to kama du jonka jardo boytali mu on yamte to sede mu woni kanyu hokkobe habaruji kani pama do mu gam iri mun hebama de goji gon hokkobe habaruji gon no yamte toy nani hala kam wi'a a nini nani rika tawi kawala sede jomun nangataake amma no jukete milioji didi e ujinaji hemre e konandi emu
et donc habaru me fulful tili hande fa Allah hewtene jango atalata sappo jene lewru mars to mi ngandon to habaruji e fulful dan studio kalangu e kero radioji gonde le red lady meden Niger golledoji e studio kalangu hautade e Facebook mo studio kalangu asumana china wadda habaruji haw sankore assalamu alaikum balanta jamwali
fina tawa jamu e chalal fijoji pirtor bali e golleji
Nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo didi
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.